swaga wali mperekeze ku mukolo gwa nkojime tojjukira kalenzi ke swaga nzira site nzira site kuna hello princess of Cambodia chemanya doze na tumfuna in the rain in toa mata usinzi demu vire kasema yo kwera bakumbaga wali mperekeze ku mukolo gwa nkojime tojjukira kalenzi ke swaga mupelo boto mwechipale cha longido maybe bigenda bidya nange ndye nuno nyamu sente zibula nezituba okusane ya time abadde wapambana ne bondaba boti nsango omwana ale anize ebangali wabo ne bondaba boti nsango omwana ale anize ebangali wabo wana nkojime yali ajja mukibuga nemuwa kapapula kakuwe weyakoma ona malaga mbulago teri kyeyajja mu siti mbadde ndyaho mbirooza nenzijukira kapapula kamata ewamuwa kwolongolinyagaso okwenzi kyenambayo yelwaki sinami ku kagere ntekeke thuti nempale mpangepange nzi gye nkulale kwesunga nesungo gye tubikole ne bondaba boti nsango omwana ale anize ebangali wabo ne bondaba boti nsango omwana ale anize ebangali wabo Kampala ntwana zibameka tuleva nkwatange chatika kwengendo kulaba muleta maka wange muleta maka genda genda mpola 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 togeza nze nopisa omwana oyo mama oyo nze mulabye yango geso oli kubikoko kumunywa biyoga timataga mbuzi mpaka hakanze mbirabe nesunga nkwesungo kye tulikole ne bondaba boti nsango omwana